Ni asubuhi njema, nimeamka, nimeamua kukuandikia. Mara fushua na kupenda, let them call me silly, cause I wanna love you daily. Sijali, mana kwako si duty. Chumbani si boeki, unavyo ni masaji. Gari wa such a vibe, unavyo ni hype. Kamoyo kangupu, kwako kana pata majibu. Kana du na du, 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 du. Let me be your boo. We mtamu kama pineapple, unanitibu kama banado. Akili yangu kwako popo, niruhusu niwe wako komando. Girl you are so sweet, sweet, sweet like sukari. Girl you are so sweet, sweet, sweet like asali. Girl you are so sweet, sweet, sweet like sukari. Girl you are so sweet, sweet like asali. Allow me call you babe, nipe kidole pete ni kufishe. Nyumbani tuende, baba atupete tukipande. Natamani uwe mama watoto, mana na kuota ukilea kwa ndoto. Awamini kwangu umedata, ndo maana wamejaa shobo. Unafanya niringe, mana kweli wewe chombo. For you I do some sweet melody, minaringa na data you are my lady. Kando yako sitatoka, I'll be in your quarantine. We mtamu kama pineapple, unanitibu kama banado. Akili yangu kwako popo, niruhusu niwe wako komando. Girl you are so sweet, sweet, sweet like sukari. Girl you are so sweet, sweet, sweet like asali. Girl you are so sweet, sweet, sweet like sukari. Girl you are so sweet, sweet, sweet like asali.